kivunanyizwa ku byemmere mu nsi yonna World Food Program bavuddeyo ne baddukira abantu abawangalira mu bukiikaddyo bw'eggwanga lya Congo nga kw'otadde gavumenti y'eggwanga lya Congo ekitongole ekivunanyizwa ku byobulamu mu nsi yonna World Health Organization ne bannamukago abalala bavuddeyo okulaba ng'abantu baayo basobola okubakwasiza kubanga ekirwadde ky'ebola oluvannyuma kubanga kikyagenda maaso n'okwerisa enkuli mu ggwanga lino ate abaayo embeera eyongedde okubabeerera ddala embi naddala ku kyekudde eri omumwa sinzira ku David Stevenson ngonono ya kuri ekitongole ekino munda mu ggwanga erya Congo ategeezezza nti ebola okubanga agenze n'akwata abantu kati abali mbukadde abiri mu mukaaga n'ebitundutundu oba abiri mukaaga n'ekitundu be bali mu kukosebwa olw'obutaba na kyakulya agamba tebeetaaga bujjanjabi bwokka wabula ate n'ekyokulya kyetaagisa eby'entambula okubanga biri ddala birungi wammaggwe kijja kuyambira ddala abaayo bw'oba oli akuyita mu muyaga guno agamba nti obukadde buli mu kkumi bulambirira bwe buwangalya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lino erya Congo era basinga okubanga bayita mu kusoomozebwa okufaanaganako nga kuno ayongedde konti ekirwadde kino tekyetaaga bujjanjabi bwokka wala beetaaga okubanga bafuna emmere eby'entambula nga birungi amaka gakoseddwa gafuna obujjanjabi obuli ku mutindo wammaggwe ekitongole ekyebyobulamu mu nsi yonna kyankiza okubanga kibeegasseeko okutambuza enteekateeka eno gavumenti ya Congo nayo evuddeyo okwongera okukwasizaako ebitongole bino basobole okutuusa obuweereza obulungi eri abantu bano abakoseddwa ekirwadde yadde nga guli bwe gutyo era mu ggwanga Uganda tukyagenda maaso n'okukola kyonna ekisoboka okwetangira ekirwadde kino kubanga kiyingira eggwanga era okusinza ku muteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atieno nako olweggulo yakakasizza tetunnafuna muntu yenna akwasiddwa ekirwadde ky'ebola wano munda mu ggwanga lyaffe kubanga n'abo ababadde bayawuddwa bamaze okukeberebwa ne basangibwa nga tebalina kirwadde ky'ebola mu kaseera kano naye ng'ensimbi zeetaagisa okulaba nti bateekawo enkola egenda okuziyiza ekirwadde kino ate okuyingira eggwanga n'okwongera okulisensera.